gazeteessa ta Sweden lama ta ser male Ethiopia du danjedani ni male murti olana Ethiopia hida gannu kudane tokko itumure motumman gannara Ethiopia ratti yarkana difamani gadidi sun bekama Johan Pulshenefi Martin Shibe amantan Sweden jirani akame takkabaman twani sanerga wani santolchan rakko hamtu kesi dabrani asgawo sani dubatani rakkin ke dabran kanammo dio kan gabas kenani radini dio yelletman enok samagzerit yarkana dubise namo
Akkala kopsa Ethiopiaatti bara 2003 umrabaati wota bajjitti lamiwwan Sweden lameen jechuun gaazexeessaan fotoogiraafii Johan Pirshiniif gabaasaan Martin Shibi karaa kutaa Somaaliyaa ofiin obbulchitu karaa Puntland dabranii gara bulchiisa naannoo Somaaliyaatti qajeelan. Kaayyoon isaanii haala bulchiisa ogaadeen keessa jiru laaluuf gabaasu ta'uu dubbata Martin Shibi.
We had done interviews with refugees from the region who had told us, horrendous stories.
Warra ollootu fiiti baqate biyyi isaan baqatanitti arginee dubbifne wanni isaan Itoophiyaa baqachiise waan gara nama nyaataati. Tanum waliin dhaaba zayitii baasu ka Sweden ka London ka African Oil jedhan ogaadanitti hojii zayitii baasuu hojjetullee dubbisuu dabarre.
Dhaabbata gabaasaa Photo Continent jedhamuuf kan hojjetu kan umriin 29 Johan Pirshiniif kan umriin 30 Martin Shibi haala warra rakkisoo lubbuu isaaniif sodaachisan keessa dabruudhaan iddoo adda addaatti naannoo sana keessa deddeemuudhaan gabaasaalee dhiyeessaa turan. Gama Itoophiyaatti ce'uu isaanii dura kanneen mootummaa Itoophiyaa wajjin wal ta'uun Al-Shabaabiin waraanaa turan hidhattoota mootummaa Somaaliyaa giddu galeessaa deeggaran Ahiluu Sumaa wal jamaas quunnamanii turan. Mootummaan Itoophiyaa immoo akka gaazexeessonni naannoo Ogaadeen seenan hin eeyyamu. Waggoota sadii dura dhiittaalee mirga dhala namaa yakkaawwan humna waraanaan raawwatamanii fi roorroo dhala namaa irratti bulchiisa naannoo Somaaliyaa keessatti geggeessamu jedhu gareen mirga dhala namaa Human Rights Watch gabaasee ture. Gandeen gubataniif boollawwan bishaanii cufaman kanneen agarsiisan suuraalee saatelaayitiin kaasaman akka ragaatti dhiyeessuun agarsiiseellee ture. Waggaadhuma sana keessa tokkummaan mootummootaas mootummaan Itoophiyaa gargaarsa gara Ogaadeenitti ergamu gurguruu isaa beeksisee ture. Dhimmoota akkanaa qoratanii gabaasuuf gara sana deeman gaazexeessonni lameen gama Itoophiyaatiin yoo deeman waan ehaman arganneef baqattoota gama Somaaliyaatti dhiyeessanirraa dhaga'uudhaaf deemanii achumaan gara Ogaadeenitti qajeelan. Akkana jedha Martin Shibi.
We thought that the story was really important to do, so we tried for other ways to get in apart from the
league. Odokana tan gabasu malle jenne kara seera ala ta yaadu jalqamne tanafuyyu seer male Somaliin ta akne Ethiopia sen wadabaji diddama barkum la mafsadi gargalgal agul dar Ethiopia shoferi tokwalin takne.
We entered on the 27th of June and we get spotted quite in the Shilabo region by two
Wadabaji diddama torba adolaf Shilabo jedan keesi anu waran Ethiopia makina GP lamania unu arge. Shoferin ken jarkana jalanu milike gar waran repelolatti kanu beellamne jarilleen achin nu eeguu jirutti nuunga'e nu jala deebi. Asii achi lafti tamiilaaniyaa an jedhani waraan sun waliin adoo gammoojjii keessi kunne karaa guyyaa sadii yaanu waraanii Itoophiyaa durattu nu dhokateetu nu eegatu afaan buune waraana nutti banani.
Wanna kamisa san halkan ta'e kan ibsan dubbihimaan mootummaa Itoophiyaa Obbo Barakat Simoon humnoonni nageegumsaa Itoophiyaa dhukaasa banuudhaan finciltoota 15 madeessanii jaha boojii isaaniif gaazexeessonni lameen madaanii qabamuu isaanii dubbatan.
Tussi sun irratti waraan gooliwum keessa 15 fixanii jaboo jiyan nan biyya laalle lama tana keessatti qaban.
Kan Obbo Barakat Simoon humnoota nageegumsaaf poolisoota jalaa of Liordiin haleela geggeessame jedhan akka gaazexeessota kanaatti sirriidha.
No, we were sitting under a tree. Drinking warm tea and the rebels had made some
Iyo akkasimit nuyos gaddis jaltetenne shayi owutu duga dabbo warani repelolanu qoppeese nyachutur nama fannu debisulle tokkolintur adwachitetennu rasasa ufe gadda jer tokkosan adoguddollen turinuyu warana af polisin Ethiopia namdibbe tokkof shantamatani warana nutbanani warana nutbafatan
Kanneen Obbo Barakat namoonni ajjeesaman 15 kanneen booji'aman jaha jedhan dhara ta'uu fi yeroo sanatti akka isaan biratti hin ta'in dubbatu gaazexeessonni lammiiwwan Sweden lameen achi booda ka televiziyoona Itoophiyaatiin tamsaasameef akka ragaatti mana murtiitti dhiyaate namoota lameen booji'amaniif reeffa nama eega du'ee bubbulee tokko qofa. Akka viidiyoon sun itti ka'e ilaalchisees gaazexeessonni sun waan jedhan qabu. Ogeessicha footoogiraafii Johan Pirshin.
So we are both hit quite immediately. But when we get eye contacts with the Ethiopian army we are being a bit brutal.
Yosum nu lamanu rasasiday yodufe warani Ethiopia nuqabe repelolan nuwalin qabame fi madaillen injiru namu baqate rasadud
gazetessoni sun ega qabamani guyyota lama turaniyu madessamani qabamani wallan safayyan argatin wan turanif daddabani jiran madan sanis oaf ukega mojin awame dariku jalkabe ture Johan Prishin.
The second day after we was arrested a TV crew from the Ethiopian television comes and wants to do interview with us.
Egin ukabane guyala mesoti gare television Ethiopia filmi kasut rufe isawaga fatan unjedan. Tanmanna hida man murtin nugesa abukato dubifachufena embassy biitena le dubisufena jennen yolubute sanfetani wani sangafan nudebisan unjedan.
Wallan safayaga kargatan karana kami jessamu president bulchisan anno somale walin ega dubachu jelqabani bubulani turan. Akka gazetesich Martin Shibi jeruti tiye fanna warramotuma waye filmi kasurra ture.
No, I mean the healthcare was not good, but we get some kind of first aid. But I mean many of this film shooting was
agumtika tokkumale akime guddolle nargan eginu qabane guyala masadia furitti guyan television in wara bankangai egima domne agu guya shanitu akime yununggesin.
I'm on the phone with the president of the Somali region. He calls me up on a satellite telephone and he says that we are not satisfied with your performances in our videos.
Yus presidentina no Somalia walindubbachatur bilbil satellite tin nadubise wan ke san ka film min dubisanitti yokan wan ke san ka film wara banitin gammanne borisan dubisani yokdan samida sitani dubiftani warin basitin walisan agarsifna jedan
ganam shilobo warder gidduti jedan martishibi.
There they have created some kind of Hollywood scene where the Ethiopian army is attacking
Achitti Ujaka filmi Hollywood ojjechu jalqaban waran Ethiopia badda sene tokkosa ya ofakkesani akkas godani fa waraban.
Videon television Ethiopian agar si same salu makana mulisa ture gara ibsa Martin Shibitan sindebisa.
And they are filming them in the sunset and there is two civilians, we don't know them, we've never seen them before, who are dressed up like rebels.
Agadun duuf gari rabut jufayu uf mawaraban. Warna numbeen kawayari pelola nagatetini waran Ethiopia mi warana ittukode nutfiden. Yo jarisunini kopai deem jedu gara rasasa figan. Achammo warani kan gara rasasa fige jarkana kabe boji bojie fid. Kawwa nutkabani jarbir nudadabani. Warfidan sunutti balleysa nutumur. Akwaan nualiin daari kattamuranifa fakkesani balleysa nutumurabani.
Asirratti waan tokko hubachuu barbaachisa. Viidiyoo televizyoonni Itoophiyaa agarsiisa irrattii fi dhumarratti ragaa filmii mana murtiif dhiyaate irratti namoonni lameen mul'atan namoota lameen gaazexeessonni sun waliin dhufan jedhan sana ta'uu isaaniiti. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa garuu hidhattoota 20 ol akka ta'anii ka dubbatan. Viidiyoon isaan akka ragaatti dhiyeessan garuu sana mul'isu. Maartin Shibii seenaa isaatti fufa.
We are also forced to stand in front of a dead body who has been dead for several days because his face is bluish and his bullet wounds are open.
Reef tur birdabani televizhin in waraban reef sunin reef ture karasasi madesellen tur akta irayun mullat akmale sudanne tanke sabane nam hinum tana fajen of gafan drama namangallo jeten.
They are not satisfied, so on the next day in the morning they lied to us and say now we will take you to Shilobo and from there you will fly to Addis.
Tanalletin gamman borishilabo sangesina jadanitini achimmo tuyuran sanfune finfinnetti sandabarsina jadanin usoban yo yane agdegika soddoma gennu ittanan presidentina anno suni nuwalinturi harkina madaye qabe makina ra harkisena buusi achi qabe lafannade wan nujen gutu tinjirtu gammojitan keessas ijefna nanjen
dagefatota kenya senangazet esota suudin Ethiopia tidamani turallameni tifufa kutalamata torban ufu kitata esina Lord of Fat.